Wo embeera eyokwelalikira ku ddwaliro lya Kabale Regional Referral Hospital oluvannyuma lwa ofiisi eyakaliisoliiso wa gavumenti okukyalako ku ddwaliro eyo nga tetegeezezza baliddukanya nti enaagendayo ebyaggweeredde nga waliwo Nansa akwatiddwa nga ye Nicholas Tumuhege kakati ttiimu ey'abantu bano yakulembeddwamu kaliisoliiso wa gavumenti Aisha Naluzze Batala kugatta n'abalala. Bano nabo basazeewo okugenda ku ddwaliro eyo nga tebabuulidde baayo nti bagenda kujja. Kyokka bwe baatuuseeyo baasobeddwa ekanye mu kibira oluvannyuma lw'okusanga nga mukadde ako mpaawo muntu yenna eyabadde ayinza okubaaniriza ne bakulungula eddakiika 15 nga mpaawo abakozeeko. Kakati baagenze maaso n'okwegendereza byonna ebyabaddewo newankubadde nga yaffeesi ya dayirekita ow'eddwaliro lino yabadde nzigule naye dayirekita ono Philbert Nyeko teyabaddewo. Kakati kino kyawaliriza abantu bano okuwayamu n'abamu ku abo ababaddewo nga beetaaga obujjanjabi. Awo nno gye waaviiriddeyo n'omuntu omu nga ye Abiyandi Abaje yagambye nti alina ow'oluganda lwe yabadde afunye akabenje ng'amuleese ku ddwaliro eri abeere ng'ajjanjabwa, kyokka naye n'asobera olw'okuba nti omuntu yadde takolebwako. Omuntu ono yategeezezza kaliisoliiso wa gavumenti nti ye ekyamujja enviiri ku mutwe kwe kulaba ng'omulwadde we ate mu kifo ky'okutikibwa ku kitanda. Ate waliwo Nansi yalagidde nti abeere ng'ayalibwa wansawo ku ttaka ne yeebuuza olw'obujjanjabi wuwe obutuufu.
Well, what's the problem? My brother was knocked by a motorcycle in the morning. My brother was in a bad condition. We have traveled here by ambulance. We have reached here at like 8 in the morning. So I have reached here with an ambulance. No any doctor who has come to help us removing my bro in the ambulance. No any car guard was there. We have taken him to inside. There was no bed. The doctor we have found there has told us that why are you come here without informing us that you have a patient so that we prepare a bed. So what that doctor has told us, he has told us that you put there down. Hey, we have put the patient on the floor. Actually, it was on the cement. We have took like 30 minutes. No any medicine or no any doctor who have come to check on that patient.
Kati hiyo oluvannyuma lw'embeera eyo onono omuyambi wa Nansi Nicholas Tumuhechi yagombeddwamu obwala n'atwalibwa ku police station y'e Kabale. Kati hiyo onono nga ye kaliisoliiso wa gavumenti Naluzze kwe kusinziira awo n'agamba nti omuntu ono baakumusobya akajojijoji w'ebibuuzo ayanukula ebyo ebyalabiddwa nga tebitambula bulungi. Okwemulugunyawo kw'abantu bano kwanyiiza kaliisoliiso wa gavumenti n'asaba afuneewo okunnyonnyolwa okuva mu bamu ku abo abakulembera eddwaliro lino. Omu ku abo abaabaddewo ye Dr. Via Rugaba eyasinzidde awo n'amubuulira bingi ebibasoomooza omuli n'ebyo ebikozesebwa.
And the patient is not one of those priorities.
How is your people's attendance to duty, especially the technical, the medical officers? Do they attend to duty as required of them?
Yes.
Supervise it, and you are sure? We are concerned that this being a regional referral, there are no people at OPD, you don't have patients who are there at this time. What could explain that?
Meja Jeno Deusi Sande Karachi.